kills.
Wow.
Kills.
Wacha ni wanyeshe wame come right on time. One on one, I'm with Mark time. Kumbe wamekua wakeka chuki all this time. One plus all of them at the same time. Wacha ni wanyeshe wame come right on time. One on one, I'm with Mark time. Kumbe wamekua wakeka chuki all this time. One plus all of them at the same time. Nimepata call of duty. Wanadai kuna virusi. Na mwonyesha ni nadawa siza upuzi. Zimbo na mletaja mtu wa kwanza mpuzi. Acha upuzi. Nina upuzwezi ya zana. Nina ujuzi na nikani lijua jana.
Niko shua nikitokia mneza itana.
Naitishia master kakana ma-stress. Masenge magoto wa mafala kwa net. Minu wa kukuja nkuchuje forget. Minu wa kufunga kadeni soliet. I think wanata ni mindo neza rudi nyuma. Nika sikuela aki siyezi pimia nyuma. Na kusamisha chini deep shinda nduma. Mstari neza leta za kibich ni makuma.
Neza upuzi. Hizo virusi ni za upuzi. Maneno zao ni za upuzi. Yeah.
Yeni mapuzi.
Wacha ni wanyeshe wame come right on time. One on one, I'm with Mark time. Kumbe wamekua wakeka chuki all this time. One plus all of them at the same time. Wacha ni wanyeshe wame come right on time. One on one, I'm with Mark time. Kumbe wamekua wakeka chuki all this time. One plus all of them at the same time. Nikupe location na taniminu wa globo. Kwa hizi location wezi leta hizo za off. Kwa unantafuta kujo npate kwa hizi oriosho. Na kushauri hizo shahiri ya zjazi mbocho. Mongo zano, master, wame daini mauwano. Gangsters wame kambila plano. Kwa hima tanga wame kambila kando. Unacheza gana nani wewe. Muna kuja na vako za dush kwa mwewe. Nona mume kuwa muki ni beba ndogo. Na kuja na kile kikitoka ndani nyenyewe. Izo roho mbaya nafanya zina gonga. Mdomo bila haya hazichoki kubonga. Kinyongo inakukabaka nitesa unanyongwa. Mndeti yo mafalono noneza nibonga. Wacha ni wanyeshe wame come right on time. One on one, I'm with Mark time. Kumbe wamekua wakeka chuki all this time. One plus all of them at the same time. Wacha ni wanyeshe wame come right on time. One on one, I'm with Mark time. Kumbe wamekua wakeka chuki all this time. One plus all of them at the same time.